Yeah. On 16th Projects. Frank Lebo again and again and yes.
And ladies and gentlemen,
it's been a minute, right?
To you, microphone doctor.
Ache Wimbwai to right now. Yeah.
Hi hater. Leo makamani mekuleta.
Wow.
Sheria namba moja huja imeiza.
Wow.
Hater swiss wapo kwenye majeneza.
Umenichosha mwili na roho. Umenifika sasa kwenye koo. Ulipofika hapa bwana no. Ulipofika hapa bila kukwambia itakuwa so. Usione niko softy. Ukundana moyo wangu na vidoti. Sijefuata nyayo kama poti. Mwana mwendo wa kudunda kama joti. Konki. Wacha copy. Wacha pasty. Si vidada vyao tunavichinja gasti. Mashemeji zao wanatujua freshi. Na zao kesi. Bona freshi. Tunazisoma hapa yani fast to fast. Yeah. For sure I'm in the business, yeah. Tell her I'm rapper, the shit I'm in it, eh. Hold the minute, eh. You know I'm in it, eh. Paka nilipofika hapa, where's the minute? Jimmy, oh yes, no mimi. We always winning. The man tukasema kama boy. Headache izingua hapa, anachopata kwangu dry.
Haika talk sekatai, nikikosa mixer na pig at a try, yeah. And I treat all the snitches like a pie. And puff all up the shit like a pie. Yero, suvai, kwa kimasai, yeah. Nakusabai, yani nakupa high, yeah. Reply, sidai kama inagambwai. Shout out to the almighty Jahajenai Selassie,
yeah.
Dingi lie. Microphone doctor tila die, yeah. Zile too much sauce, mini shy. Kwa wakali ukinikosa pakufai. Sema bye. Tena by the way, yeah. Kama mbwai, iwe mbwai tena right away, yeah. Wameweka sana usiku, it's a Friday day, right away. Stay blessed as I say, yeah. Ukileta kwere, watu kwere kwe kweche. Na hizo ndiyo zetu yani paka pakuche. Akilizi na nyongo kwenye mkono kapeche. Mazing zong kama moto ni cheche. Na hii ndiyo mbwai, isha kuwa noma, pacha wani shy. My hangover, how on your chai.
Give
me say bumble clad road boy.
Me tell Nico you don't play with a bad man, cause bad man look play with a shotgun. Who the bad man? Feed the girls them. Toto milege zambie wajikaze. Ne kama wame poop, ni watawaze. Wame niziba mdomo, ni nyamaze. Na biti mekutana na mic, ni watangaze. Piga makofi, piga. Wanangata, wanapuliza, wanangwanangata. Wanapuliza, wanangwanangata. Wanapuliza.
Kama mbwai du wishe mtendezeze. Makocha ito aho biti inu mtegeze. Ambu tiza binda tiza umua du. Unaweza kuchana liki kristo nukia mua du, eh.
Come on boy. Magumashi kila area. Habwa wana zingua. Wala usije wafungia. Mbishe watakuharibia. Na dili na mbishe zangu. Ukileta mashafu na boga na mungu wangu, yeah. Dili iko negativo, hey. Utajua ujui mboi. Kwenye kolabo na mimi we wanyi. Nikichapo bila uruma bwana mwinyi, yeah. Kijiji chako kina bari hapo penyi. Madili zangu ziko OG ni low key one army. Nacheza michezo huchezi, yeah. Bado na mimi ni tezi bucha. Mana natoka Arusha, wese kubisha takusanisha. Mimi na makini machali, toka maenzi za primary. Rucha mastimu, yeah. Uje ukali, yeah. Kero ni bila huruma, hawa watoto ma...
Kalibonde kana komi Mr. Saibwai, hey. Napo kaza straight wana nitamani mbwai. Ready for the war town kama mbwai. Snitch kambali napa boom bye bye. Kwani kitu gun, napo rang zone, hey. High table cabinet na mading zone, wow. Simu sirens, hakuna ringtone. Mikataba tuna sign soki Babylon. Born to hustle, stiagi napo kwenda rest, hey. Getcha. So me that man fies. Danger, dem wafi no me best. We kill this a one, me am the baddest.
It's a cold world, mixin' na mboy mboy. Nipo na wanangu na masela, mixin' try. Kufanya na chofanya, wana try. Busy mission nyingi, wana sema na jidai. Uyancha kutafuta na kufly. Tobo likipatikana, nubasi you bye. msonge kwa my glass niki roll by. Flow illegal tasema nime beba ki roll by. Jicho nyanya kama nime toka moka. Juu suti chini moka midondoko kama left eye. Vile nafufanya wanna panic on point like a decimal. Killing beats criminal I'm lethal. Hitting it up like dust summer. Bare little backy young women.
Call bum
and wear. Kawa bisha mulize jimu wala fuka kimi. Kaka kimi kimi kimi. This is how we do.
Come on boy boy, come on boy boy.
Come on boy boy.
Come on boy boy, come on boy boy.
Come on boy boy.
Come on boy boy, come on boy boy.
Come on boy boy.
Come on boy boy, come on boy boy.
Come on, boy,
every day no sweat, even different level. Etu pendi nachofanya mea do it for my people. Mchora ramani, yeah. Hapo lipo sipo sina pose wala nini. Kwaza ncheki livo simple. We inakuwa MC loco, natenga wana skani hizo pigu za kikokosh. Unozo sura mjini alafu pamba za street. Kwa jina lako ni Rajabu ni kinemo midimpo. Unajua mina uza ile mboga. We unajua mina uza ile powder. Nasikagi na watoto mboga mboga, yeah. Nishikwetwa kai, gang yangu soldiers.
Nikiwa na wanangu kama hawa kama mangu mangu. Baba yangu alinifunza kuwa kama changu changu. Fisu wenu bado, yeah. Bado yangu yangu hamone pisi kali zenu mbona wangu wangu. Nazigonga kanyoka alafu na sumi ya tando. Nida mbao juu jitambui ya subuhi nipo juu. Kabubui na wachie utando. Toka kule style dando. B.O.B. style nyando. Style nazo cheso huwa ni style shando. Inspector General Vro style mangu wana vruka vruka kumbe style zangu. Kama mboi mboi unubitila die kama corn cannabino. Na wadirect kama Quincy Tarantino. Nomba nyo kumbusheni. Sino shamba sino geni na mtakoso semi. Na washauri kageni mmechoka eh. Hadi mnakopa mlipe deni. Maji ya mogera mmekusha baba jeni. Na najua mnajua mengi ila mwezi kuchanganya uni na opraza meni.
Come on, boy, boy.